Zabo.
Abadimani ye
Zabada.
Tunapiga nyimbo kali. Abadimani zina hata na maswali.
So, producer me.
Mimi na kutamani na roho yangu yote.
Wewe ni mwenzi wangu.
Don't forget because I'm your number one.
Wewe ni mwenzi wangu.
Mimi na kutamani na roho yangu pepe.
Wewe ni mwenzi wangu.
Don't forget because I'm your number one. Since the kwenye situation, girlfriend, because you are my number one. Twende nyuma kama vile mbiri mbiri, kwa ukweli vile uko na akili. Ono mwana ja kuzita, na vino nja bimo, labu nja jimuwa, na vini nja bimuwa.
Walo sema napendeza sana, ifi kweli wanakata tama. Badima ni mina kula mama, na miuzo wana nipa dada. Wanasema unapoweza, hivi kwa ukweli na la mama. Kila unapendeza, hivi kweli mina kula banga. Utamu wa mapenzi sina ra. Wanasema badima ni baby niko fa. Utamu wa mapenzi sina ra. Wanasema badima ni baby niko fa.
Mimi na kutamani na roho yangu yote.
Wewe ni mpenzi wangu.
Don't forget because I'm your number one.
Wewe ni mpenzi wangu.
Mimi na kutamani na roho yangu pepe.
Wewe ni mpenzi wangu.
Don't forget because I'm your number one.
Wewe ni mpenzi wangu.
Unasema niko mbali, zaba zaba niko mbali. Unasema niko mbali, zaba zaba niko mbali. Unasema tucheze kiganda, hivi kweli tumuite muganga.
Wazazi wako wote wanakupatia raha. Uzuri wako suti, hivi kweli ndo fura. Penzi lako ni tamu tamu, mimi zako na mwaga damu. Walosema mashamu shamu, hivi kweli ndo nafahamu.
Ya sweet like a potato, tam tam like a tomato. Omu kwa nogo, siche baka, love etawanya. Karimu kwa nonjaga robate, ulichimuli change shita ina.
Mimi na kutamani na roho yangu yote.
Wewe ni mwenzi wangu.
Don't forget because I'm your number one.
Wewe ni mpenzi wangu.
Mimi na kutamani na roho yangu pepe.
Wewe ni mpenzi wangu.
Don't forget because I'm your number one.
Wewe ni mpenzi wangu.